Kitagira ddala wakana kubanga bino bye muli bamunanga nga bali abanywanyi mu kyayi kuba okwatulira kibuuza bannoobo kaakati nga bwe ndi wakalebe ndiganza abalala n'abapya ne banjagala yabulwa emikwano abulwa n'enganda muli bamumaze ebyambulago niwagendera ddala okubitaabu genda kwogera ku byakufuna ebintu gomusa emisana n'ettumbi ate teyakkuta afunye n'atannafuna mwatu abafunye bakutalira baabo n'abaavu ne bakukulumira abafunyi omugagga bwakutonera ekiwale weebaza omutima gulimu obuteyagala anti tewali yagula mpya n'agikuwa emala mmunyiwa n'ategeera bw'oyagala laba bwe weebaza ng'obira n'ebisige mugaba nkadde atulo naye n'ayomba munaatula emisupa wabyemwegomba mutwebazangako empale nzibu okufuna munno muwempya wamujje bunaku yanamalamu ebbanga lyoke yeyanze abagagga bamu babeera n'agabuto n'emigongo emigazi ng'entobo y'essaniya empale yogiwadde munnaasula n'okusula anaagisiba atya ku kajja k'ekiwato ekitawera bakulu banookuwale abo batoyambye obonyaabonya yosiya so muwonyeza okunamira abalabi naye muwe mujyamu kyekyo kye ŋŋamba ntuusa okuwulwa n'ajinyamba njogedde ku bagagga luno nnaakalaba manye abagagga twabatuuma lya taata ofuna obuzibu n'enzijayo n'onyamba bwamala okkuyamba kitawe ne weeyanza nakutegeeza nga bwali munnoowo naye okkuwa amagezi otukke ku ssali abafunyi takikola nabakomaku yannyambye ye n'omala ogeze okukoona ku nsimbi timpa nkozese mpona engeri yekusaba takwanukuza n'ebigambo bya lulimi akoma akaliiso naawe n'oweera ebintu bizibu ate laba n'omwavu tukyala mu bagagga kwagala nsimbi era bwazikuwa n'emisanvu n'ogitema otaddayo okukulaba ofunye kyewali oyagala ekizibu kimala kujjawo ne weeyagula n'ojjukira munnoowo omujunyi mbunaku n'abagagga ennamusaawo kyeyava efuuka mutawaana ki ng'ogenzeeyo omulabe okwate mu mirembe obula n'ozaawa bwakulengera manya webyakaaye ninabagagga mutulemesa abaavu nobakyalira kyetuva twekulula nkaba ya munyi gwate onyumya bya ddoola bwezasalise mu folekisa ebyolo nazinaku ze zino nnaku ze zalayisi ng'omwavu mmanyidde waawe bagula n'ensimbi nze byenneegomba bigulwa nansimbi nzibuza zinnaazo obondese muyanyumiza naffe okubalaba kyetuva twekulula ntukyalira bannaffe bwe zikyatulaba obukondo ku nyumba obusibu obuggi nga nnakumyewonkooye olumu neerabira obukondo ku nnyumba obusibu oluggi nga nnakumyewonkooye nenneewuunya twebaka ne twegolola banaatulanga kyabamenyi b'ennyumba baabagagga enzigi bazisiyajjiribwa bazizekkukulu esinga omutwe gwa kayana naye ti mwattu bazibakkuza ettumbi nti tukkulirewo ffe tunoonya ensimbi otulo ne tusinga okuwoomera omwavu osanga batuddemu ekyo ne beewaana ebintu bizibu nka naye bw'obiraba buli agaggawala asiiwuuka amayisa obuntu obulamu butwalibwa ensimbi n'asigalawo ekikonge kya mukama omugagga akukola ekibi ekinaakuluma n'akuwoyawooya n'empapula z'ensimbi ate n'abaavu ku bagagga beefuula abasookera ku kyobapangira ebivumu binnyo nkondo ng'omanya alina nnyingi ng'ekyo ekivumu oba okifunyerwa nsimbi ate ba abaavu olw'okubeera n'entondo agabatumibwa bagayita bivumu era tumuyitako kyabanaazibula tiraba ssente onafubumuka amaziga obwavu bwe buyinga ku muntu obungi obwongo butalaggaana ateegomba ate ateegomba agayala n'okukola obwavu y'engeri nno gye butwewasiza ate abafunye okwerabira abaavu bwe mwazirunda n'omuleka n'avunda n'asigalira okukusaba ekikumi mukwate ku mukono gwalebe gy'ogenda agaka waloku elabira bavu kibera kibino kunanga banobu nayino nabagaka wano bagambye bafuna obuzibu okwesembereza bavu okuwe kuti akusaba n'ekiwale munange kuwamanyiza nsaba n'ettaayi abagaka bamanyi okuduulira bavu n'abavu ne banyiikira ku kyentondo ye mwali mwetegereza obugagga bw'ekikazi omukazi abamubi nnyo ofunda n'abaami oba bannaffe mbengeri gye bakafuna bafuna omusomo okunneeyisa y'ensimbi omukazi omugala ku bakazi banneebeeyi ne bawusigala lwokolanga wa mwami ewa mukazi munno lidda n'oŋŋamba ninammwe mukomye obbaagalira abaami obigula akabina bakulabe bw'otekena wagenda kufumba nakwera mu nnyumba ensonga eyo nkukulumira abawala kulira mbwate ye bansobe y'abakazi abakazi abafunye basiruwala ensimbi kituusa amaka g'okulabirirwa omukozi yagula obuliri yamanyi ne bwanaaba era yagolola asonna engoye za bbaawo bwatera okulaba obwotaliise mu nsimbi afuna obudde obw'omwekkaanya ekikulu byebizibu ebiri mbugagga bw'ekikazi bwadde emboozi gy'ennyumi eyitibwa byakufuna ebyokufuna biba byangeri nnyingi ensimbi gattako n'ebintu ebikalu n'abaana bennyini bibeera byakufuna nokomwava awundulula n'akutama bwe twebuuzaako okuzaala kw'abaavu eyajja n'okulera nabamu ensiibu yasooka n'ambuuza omuntu okufuna olubuto mitendera kimwayita abe n'olubuto nkonze omukazi abeera n'omwami nennyongerako n'ebirala bye nalaba kyeyavanziramu nti mu maka g'omwavu temuba bimala budde gaba ga kyavu kivira nti yona abagenyi abangi oluvuma lw'okulya kitanda yalamula ofumbo kyekiba ekiwumula ekikulu olwaki tazaalenga ye tivi y'omwami kagga walowoleza okugenda y'ebikke tulo twetumukuula eno ku mativi ge konze sebo toyongerako by'oŋŋambye tegedde wavaawo okuzaala kw'abaavu gwawuliriza ebigambo by'enjogera baliyo ekintu ekyombuulire we nnimba waliwo n'ekintu ekyali kyantabula nakyaddiramu awo nzekka ne mmatira neebuuzanga ekitambuza bano baka banene ba buli kimu akifuna nga bw'abayeegombye wabeerawo ebiri ebiseera bya bbaawe bufumbo ne bugwirira ddala olubege bufuna otulo gwemu ngeri y'abaavu munaba muvumudde eddalu ly'abakazi nantazze nnyo ku kigambo byakufuna ng'ate nkyalinawo akatono k'eŋŋamba abagagga bano ekibalwisa ensimbi omugagga alingiriza ekikumi ate omwavu bwayiwayi ensimbi tuba nti nazitoola ku kkutiya omugagga waakuwa omulimu n'ogukola balina omuze guno basasula mbiwabu balwanye nnyo okutusibwa mbwabu so tukola ebyabwe n'ebibeeyagaza gye bwe nasanga tuomugagga yaŋŋamba omusango guno gwandibeera gwa mwavu omwavu asaba liboni we nga tannakola agenda asabayo ati okola ate twomulumye agenda okumala eyapata n'olukumi ng'abanja bibiri era nabyo n'obimuwa ateko ozimalayo zonna nga tannakola akozeeko wakoma walala tawakole mu nsonga eno okukulumira abakozi wadde n'abakozi bakukuluma byeŋŋambye yo kimanyiko omugagga bwaseera ng'ate yebyagula ayagala bya layisi omugagga ebigambo bye ng'akwana omukazi bibeera birala nnyo nnyo ku by'omwavu omugagga alagira ng'alagira enteeye n'okujerega oyo gw'aba yeegombye mwavu aba n'akawoowo ku munneewe n'okwerimba ebyo baba tannafuna naye gye mpitira abakazi baagambye okukwanibwa omugagga ayagala omwavu omwavu gaafunye akawa ku munneewe nti abagagga mukomye okkodowalira ensimbi era kyoyize mu byeŋŋambye ng'obwedda awulira ebigambo by'enjogera kijjukire nti mbadde ennyumya byakufuna olabye bwe bitutuusa ku bintu ebingi abagagga bakukulumira abaavu n'abaavu ne batekera ddala abafunyi olukonko bonna luva ku nsimbi n'ebyobugagga byonna ebintu ebikalu abaavu mukendeeza ekintu ntondo n'abagagga mu mala okujereka abaavu ebyokufuna omwava ayanga eyafuna n'omugagga ayanga omunaku n'ebbayibuli erinawo weerimba nti abagagga mu ggulu balibeera ku kifuzi katonda tayinza kubeera n'ntondo n'akkalira nnaggagga eyazimba n'ekkanisa naye ati wuliro n'omwavu w'agambye bazimba ekkanisa muze babbye ku bannaabwe onoonya omutuufu n'akubula nze kyennabandufuulira ddala olutalo saagala mwavu kunsemberera nanyiwa n'omugagga seetaaga kujjawo emmumbye nzisinkane basudde w'abangi kangende nnoonye ne mulinnanga.